Siba kawani, bobo fumba za tege kama sowani. Mulavu batu ambaze midari, shopping kanku tuwale Taiwani. Yeah, yeah, tuwa orabyo na yeah, yeah. Yeah, yeah, na kuwa mutima kwange, tuwala mutima. Kazi gomete ebyange nkukwasiza tewali kutwaula wanfunza funza oli mulungi gwe nyabula omulungi osibya ndoze ebikuliko ne notinga onsuza ndozo obuyimba nempandika yelelele ebirungi bisanira gwe madalen I love you, eh. Oli wanja ulata sosola mawanga. Baby, baby, baby. Kutade kumoyo oli waluganda.